meɗen gonde classe goto second cycle e Mamadou Diarra Medina Koura ɗo min tawi madame Kone Oumou Diarra ana janguina o janguinowo biologie iniraɗo du ana wondi e janguininde jande kande waɗede o ñalawma.
Depuis que j'ai commencé d'enseigner
ila puɗɗumi janguinde tiɗɗala fu ƴaɓɓaki hakkunde am e honoroɓe am fayoto sukaɓe ɓe janguinanmi e hooreɓe gollal ngal ana handi e tinnare saabi ɗum wona ko newi fewi ñande fuu so miɗa yaaha janguinoyde 5 heures beete immotomi famin defana sukaɓe am kañum joom suuda am ko ñaama
ko ɓuuri hewde fuu rewɓe janguinoɓe ana jogui caɗele kewɗe banggal hakkillaji himɓe gonɗi dow muɓɓen ko wawi hadde yirwere muɓɓen ley o golle yogaɓe kolti wiide mbawi jokkininde saabe jingu o golle.
Gollal ngal ka sa naati ɗum fa gasi a itti heeƴo mo jokkata kedde ɗe ka fuu ana newi jobdi an ka ana fanɗi sanni sa a fondi e tinnare ko gaɗanmin ko ngam weltare wala e golle so joddi wala hen miɗa waɗa ko mbawmi ka yalla oɗo tiɗɗal min heɓana ɗum jogolal fami waɗa golle an ono woɗi.
Ana anda ka tan rewɓe hewɓe janguinoɓe ana jogi tiɗɗallaji banggal gollude e wadde golleji cuuɗi ɗum ko latto sababu wattoygo logginɗinde golleji mabɓe directeur en cuuɗi l'école yogaji kolliti tiɗɗallaji ɗi kawrata e ɓe rewɓe janguinoɓe.
Landinagol mabɓe waɗirtake no woɗiri wakkati du fuu a tawan e retard ɓe goni mi jiiɗaɓe du fuu wonko ɓe jogi ko ɓe kaala gora an ana wonno ɗonde sukaɓe am ɗo wonnode min ka worɓe janguinoɓe ɓurani kam rewɓel janguinoɓe so gonga o tiɗɗal fuu wala e ɓamgol rewɓe fa janguina ngam rewɓe janguinoɓe ana jogi probléme ngaji
sanne
tawine andi ɓe kabaru jande kañum ka e hakkillo muɓɓenne rewɓe ɓuuri wawde janguininde e famminde fa gasa sukaɓe wonɓe ley classe uji arandeji Morike Dambélé andinɗo kabaru jande.
Au niveau du primaire
le cuuɗi janguirɗi leyirɗi le leydi amen ndi holtama wiide rewɓelɓe kañum en ɓuuri faɓade sanne sukaɓe ele jande fa yetto heɓugol andal ngal e cuuɗi janguirɗi hakkunde ɗo ɗon secondaire o wala ko sendiɓe worɓe.
Misalu madame Kodjo Fatoumata Aguindo kañum laatake directrice école fondamentale Joseph Yaro a premier cycle Bankas hitande ƴaɓɓene nde ɗum caggal duuɓi nogay ɗiɗi e o golle.
Golle an o min ka miɗa yiɗi ɗum miɗa welti sanne du tawrede sukaɓe muñal tam neɗɗo hani tawrede yelo an min ka ni woni ɓeɗo sukaɓe heɓa laatade kañum en du ele ko warta ko janguinowo wawa yoɓede golle janguingol ngol ana hani ko teddini rewɓele janguinoɓe e hoore ɗo ana hani ko teddini saabi miɗa jogui caɗele kewɗe.
Yimɓeɓe min kawri ley guelle yogaje kolliti wiide ana jetta ɓe rewɓe hokkoɓe andi muɓɓen woɓɓe.
Min ka probléme fuu mi wala eko janguinowo kam laato debbo saabi janguingol du e golle moɓe mbawi wadde fa e paabo worɓel mabɓe ele cuuɗi mabɓe so debbo heeɓi laatade ele janguingol waran faɓade rewɓele heddiɓe rewɓele janguinoɓe tinniɓe ana tum eɓe janguina fewi classe uji to yimuji watte
caggal jingu o golle ɓe rewɓe janguinoɓe hakkillo muɓɓen kana keɓa hakkillo lobbo fa keɓa wadde o golle dimo ɗum woni janguingol.